This is Ewa from Tanzania.
Yeah.
Morris Carrier and Hemdi from Uganda.
Carl.
It's a dedication to all Africans living in poverty. Yeah.
Sombe mambo ya ridike peso si shiki mfano mtu pukutike utone kala sila dote si chochote utone kana kara kwa watu siku zote wale mwengu awatakupa mkono magonjwa takuvuta ndana shimo utakata tamaa utandama na bara pumzi tovuta kwa raa kwa lusombe kawai survive for fitness never trust nobody this word of witness weta kukana ata kama ndugu zako watadidi kisema hawajui hutokako mama chakulia hali onani majaribu tuwe dunia ipo siku mambo yako tatulia utaweza takusau ya zamani lupitia oh hii dunia
Wagalina, kendo kore. You should think about tomorrow, not only today. Wagalina, kendo kore. Oh, kendo kore. Hey, yeah.
Wapu wapi marafiki loko now.